Kilometer, mina ngehli mifula, hlangabe sikhukhula, noma kwenyuka, uzongithola emlanjeni.